yangene tuno machema logo ge long yang mangalisa logo ge long yang mangalisa mangi mangi boni dandane eyayihleli ngaphansi komthunzi low yang mangalisa how 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 ungayibuza ngayibuza igama layo ayiphendulanga yabeka phansi yase yakhala izinyembezi izinyembezi nomathemba nomathemba wangishiya zele ngedwa kunomathemba nomathemba wangishiya zele ngedwa kunomathemba mama unomathemba mama wangishiya sekulele zele ngedwa kunomathemba mama unomathemba mama wangishiya simnambi zele ngedwa kunomathemba simnambi zele ngedwa Matemba sekholo nomathemba ngasabhali nencwadi ncane
boya nomathemba
semnambithi tunomathemba ngasabhali nencwadi ncane
boya nomathemba
semnambithi tunomathemba ngasabhali nencwadi ncane
boya nomathemba
semnambithi bam nomathemba kodwa
yini
saxabana
Let's take a dance break.